Who's on Jenna?
Now I believe all things are possible.
Arthur sai me jale kan sho charna chai manishi chue
Lord, may this not only be a song
Morena ena ske aba thoko fela empa bona botiwa ba dipelo tsa rona bo bina jale kya dimela.
The disciples said one time that Jesus had done some many, many works. They said, Lord, now we believe. Jesus said, now we believe. They said, we believe.
O tseba tsohle mme ha wa tshwanela ho rutwa letho ke motho ka baka leo ntate re a lemoha bosing bona goba ga o tlhoke thuto ya rona empa re tlhoka ya gago ka baka leo re kopa gore o tla o re rutwe mokgwa wa o rapela mokgwa wa o phela le mokgwa wa o dumela fana ka sena morena ka tshebeletso ena bosing bona ga e ba re tlhoka ntho efe fela re fe yona morena re kopa lebitsong la Jesu
amen.
Yatiyo bongata ba lona bo e mo busing bona hape. Mme ka ntle ke kopane le dihlopha tse itseng. Ha di a kgona ho kena ka hare mme ba mametse di-radio ka hara makoloi a fapaneng. Mme jwale re tla leka ho etsa ka pele ka moo re kgona bosing bona. Bosing ba Sontaha re tla bobella ka thoko ho rapela bakudi, ho tshwara mola wa ho rapella ha re kgona ho etsa o mong hodimo mona. Empa bosing bona tshebeletso ena re ikgethela bakeng sa ho rapella bakudi.
And I want you to get built up.
Me jwale ke batla hore le tle le hauwe teng. Bo profeta bona bo halala ba modimo tumelong, tumelo ya hora ena. Tumelo bo tla nka tumelo ena ta o feta. Mwae o feta pa o fe. Go ba ena e ka gona e le tumelo e hlibilang. Ntua.
And so we Kaba want leo, you to
believe tonight all that you have seen, seen heard, the word that you have heard from me, the signs of the Lord that you have seen done.
We want you to accumulate all that together in your heart and consider it, whether if that, that be God or not. Or not.
Like Elijah said, if God be God, then stir it. And if Jesus is the center
of all things to the Christian, then I think we ought to let this whole thing else be cleaved to him. Remember, he is the center. He is the north star.
He is the
ultimate. He is the ultimate. He is the absolute. And if he is the north star, then only one thing that will point to the north star, that's your compass, that's your sailing. That your sailing. And the compass I'm trying to stay with is the word. And the word always points to him.
And we feel like we're going through a great time of the stress of the trial, perplexing the time of the nation, all kinds of things happening.
And sometimes I get engulfed like I'm being shot on the ship, and I'm being held down.
Mme be re tla kgona jwang mme ke mona go tla motho ya rwetseng kepe se e tshweu ka boholo bo fetang sekepe saka makgetlo a legolo empa re tla ba tepeletsa e mo le e mo re fetisa bahlodi ka ena molaodi wa setlhogo o tshwere thapo tetelong ya sekepe o tla se tshedisa re tla tepeletsa e mo le e mong wa bona. Jwale bosigo bona gore re tle re potlake mme re lentshe ka nako re ananela go ganna ga lona nako e telele le tse jalo le ka mo le loketse mo ganna le setlhabelo seo le loketse mosietsa mme le a bona taba eo e mpea mo ke ratang go ema le go dula ke ntse ke bua fela le go etsa ntho e nngwe le engwe e nka e kgonang go le thusa empa ga ke le mona ke leka go pheteletsa ntho ka nngwe e nka e kgonang go fana ka thuso motsotsong o o rileng mona jwale. Mme gape e be o nka ga o fa batho go bongata ka nako ga ba kgone go gopola o lokela go nka ntho e le nngwe mme o itiisetse mothong gantle go fitlhela ba bone honong
mme re ha ba fumana ntho e o itia pelong tsa bona jwale batla o nta no ba ruta ntho e nngwe e sele gato ka gato ha re ntse re
tsamayg
jwale rapela mme le tie maatla mme le dumele jwale bosuing bona bakeng sa phodiso ga ke gole go na le potso kelelong tsa lona mabapi le nako eo re phelang go yone ga ke gole go e na le potso kelelong tsa lona mabapi le gore modimo o magareng a batho ba ona kapa chair ke a dumela ka o fela le dumela go mme ke ga o pelaelo pelong yaka mabapi le yone mme ke tseba batho baka metswalle yaka metswalle ya kreste bana ba kreste ba dumela gono mme wa nthabisa go bona ga o tseba goba o tshwere molaetsa o o tswang go modimo mme o fa batho mme o bona batho ba arabela gono mme o ntano o hetla o re ke a o lebowang tate o a se le thabo he go bona bana ba ja bogobe bo o rometsweng bona nna le a tlhokomela gore go ile le pono dilemong tse fetileng gantle mo na tabernakeleng ena ke gantle bogobe ba bophelo moena nebele wa e gopola bo ka etse nako e kgologadi jale a re phetleng ga le batla go latela palo kapa go e tshwaya fatshe fela ga ke dumele e ka ba ntho e tshwanele ya go tshwara tshebeletso ntle le o tshwara le o bala lentswe la modimo le o fetisa polelwana tse mmalwa ga e ba itlile o ba tshebeletso ya phodiso kapa mofuta ofe botlhe re a utlwisisa ga o baetse pakeng tsa rona ke lekanya jalo empa botlhe re utlwisisa seo phodiso e leng sone ga se letho leo motho a o etsetsang lona ke seo modimo a seng a o etseditse sone pholoso e motšheng wona o ntho fela ke o o etsa batho ba dumela gore goo ke nnete
And God teaches it in His Word.
Mme modimo wa e ruta lentsweng la gae mme gape le o e paka go bao ba tla le dumela goba o boletse tsotlhe di ka etsetswa ba dumelang le ka re ga o taba e ka sitang modimo le dumela gong ga o taba e ka o sitang le
wena goba tsotlhe
di ka etsetswa bao modimo ke motho a le monge go bao ba dumelang le a bone
So there's nothing
ka baka leo ga o taba e ka o sitang
wena
ga fela o ka dumela
Now in 1 Kings
jwale go marena a pele kgaolo ya lesomele tse supileng ke batla go bala ditemana tsa pele tse supileng ga morena a rata
And Elijah the Tishbite who was of the inhabitants
yaba Elia wa Tishba wa ba jakileng Giliade o re go akabe ka Jehova modimo wa Israele ya utlwang eo ke emeng pela gae ga o ka ke galala phoka le ya e le gona pula ka dilemo tsena ga e se ka polelo
yakaya
ba lentswe la Jehova le tlela Elia la re tloa mona o ye botšhabatsatsi o ye nna botšhabatsatsi o ipate molatsoneng wa Kerite o mabapa le Jordan
And it shall be that thou shalt drink of the
brook.
And I have commanded the ravens to feed thee there. Notice, feed thee there.
But somewhere else there.
So he went and did according
unto Jehovah, the Lord, the word of the Lord.
For he went and dwelt by the brook Cedrus, that is before Jordan, Jordan, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up,
because there had been no rain in the land. Morena a ekeletse mahlonolo a gae palong ya lentswe la
gaejale
bosiong bona ke batla go nka thero go tswa mo e bitswang dijo tsa moya setleng sa
tsonaoseng
ona re bile le thuto ya go sebeletsa modimo kapa go leka go sebeletsa modimo ka ntle le goba ntle le gore e le nako setla sebaka kapa motho
And now, this is spiritual food in verse 8. This prophet Elijah was very little about
him.
But we know
that he was not servant. The servant of God was without.
And God has used his strength that was up on Elijah already three times and promised his twice more. Five times before
grace. O sebedisitse godima Elia wa theoela godima Elisha ka karolo tse pedi o ne o le godima Johane mokolobetsi mme o loketse fela go kenya monyadi wa baditšhaba le o tla ka moshe go isa bajule gae ke gantle makgetlo a matlhano ao modimo a tshepisang go sebedisa moya wa Elia mme o se o entse ka makgetlo a mararo Jale mo profeta eno e mogolo ha re tsebe mo a tswana. Re a tseba ene le mothishba. Empa ka mo a tlile re tseba ha nyane ka ba profeta. Ha re tsebe mo ba tswang teng. Ke ka tswela. Jale ka ha a ke tsebe e mong ya tswang kerekeng ka ba ba ina le disipa le ba latelang.
It's just ordinary.
Empa ene monna ya tlwaelele mfela ya neng a hloka tshabo mme hangata a sa rutea. Me aba ka ba ngola letho ka bobona. Ezali Jeremia ba mmalo ba bona ba ngotsi ho suka. Empa mona ene ya phami Elia ha ngola ntho le engwe. Ngata ba bona ha bua ngola mohlomo ba ne ba sa khone ngola. Empa ene banna ba go hlaetse. Ha o motho ya tsana le ba profeta ba 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 hulu ka bibili. Ba shuti mi buso marena batho dikereke le ntho engwe le engwe sile. Me ba ema ka thata le ntho la modimo. Me modimo wa paka hore ba lukile. Emole emo ene motho ya go hlaetse ni eno eno ile emo mo ba go hlaetse ha ra bona bohle ile monna wa na hathute u tsile na hathute a phila na hathute bibele ere o ne a pere a tletse boya me a itlamile ka letlalo la lenku le le ratswa la letlalo la kamele le tlamile le theka la hae ha holo a tletse dikedi spatlong sa hae. Me ka re ke a bona ene le monna ya shebang a go hlaetse le o moshadima. Empa ri aka ba o bohle ha ba sa ka ofela ha ba sa ka ofela ha bo matatsing a nice year council bongata ba lona batho ba ba dileng the nice year council of the early church mo tsabala ma batla ho yeta mokhato le ho pshaka dikereke tse ding shote le ho kena ho ile mo mo tsabana ba fumana nice year council eo bana ba khotsa itse jole ka Elia ba tena mono ba itsana hathute ba ja miroho fela bana ba ba hulu ba khotsa itse empa ba hulu di milala ka sa Constantine le ba jwalo ba khutisa lentswe la bona go bana ba o ka ene le ba profeta bana ba tsiba hore thapu ya goro ya kereke ya monyadiwa ine ile ketse wela mobu jole fela ka ha thapu ya goro ho monyadi ine ile ketse wela mobu mine ile ketse ro bala mono di limotsa dikiti tsa dile. Ke ka hona ka jene ba ngwala ndibukeng o ka e modimo o khutseng o ne o ka hema wa shebella go bona bana ba ba hinyane ba bolawa le ba sadiba harulwa dikoto ke ditau le o dula dipaka pakeng ho sipuwa ya letho ha ba tsibeleng ha bu yo ya gore ene ke tsuwela le party modimo o le kile o ne ka hema jwa mmwa shebella mora wa bona ka sibile a iswa mme a tshelwa ka mathe le ntho tse jwalo empa ke o latela lentsi go loketse jwa mme ke ka mo o leng ka teng isita le horeng ena mona enwa. Ile le mona ya phami moloko o tletseng sibi o le ka pela hae a ka bene le morena ntata ya mo eteletseng pili o na le khop e sa lutwa o Salomon ha ba le morena e mo nya khopo ka morao ye mo mme mona yeno a ka be ya buditseng dilimo tse mashima a mabedi le metse e mebedi Samaria ile ya fitisang ka bobe harabo a khema le mehla ya jwale ka nnete o ne a dumela borapedi mruri mme a tshwere ntho engwe le engwe ho latela mohopolo wa mehla ya ka jene. A ina le ba profeta ba ba magulu a mane ba ba heleru ni ka ofela ha bona ba rupeletse hantle ni ba kwetlisitswe modimo wa moromela emo me a hana u idumela ni e ne le Elia
but Elijah
empa Elia motishba enwa ile monna wa nahatute ise monna ya boreledi ile monna ya gohlaetse.
One day after Ahab had sinned until God could stand it no more
metatsile le ngoba akabe a sitho ho modimo ana sa goni we mamela a bua le Elia nahatute.
And here he comes down the road to Samaria.
Aya Samaria. Jole ka ki nile ka tshwantsa. Mohlomo ndi tshe tshe di metse spatlong sa hae. Tlo ele fasa e phati male tsatsi. Mahlwana a gale a masusana. Morao mane ka le ri tsona hae ka paso sa spatlong sa hae. A tsamela hantle. Ho morena wa Israel me a. Le isi tsa le phoko. Ke 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 alala pili ke ibitsa.
God give us man like that.
Modimo o re fe monna ya kang e ya bona. Banna ba tsiban se ba sietsang ka huri alo mre.
Now we find out that before
God re fumana hore pile a itsa sena hore modimo o na mmitsi.
God has talked to him.
Modimo no buile le yena ka hona a sa tsabe letho. A sa tsabe molaetsa wa hae ine se taba e ka etswang. O tsibile hore e ka etsa. A tiba hore ine le latela lentsi la morena. Ni a tiba hore ine le mo profeta wa morena ba ke sa hora. Ka baka leo hore na morena o tla gaola hlo ya hae ho mo lahla tronkong e fela e ba ne ba yetsa e sa etse thaba nwe. A ina le tshumo. Hore ya lo morena hanke fela spatlong sa morena. Monna ya go hlaetseng ha ka ka. Empa pele a etsa sena ho noha komela ena e hulu.
For God
ho ba modimo o keke wa tloela sibi ho phika se sa ahlulwa ka hlulo e tshwanetse ho ba teng molao o thusang ha e potlo ile siyo
bone o tla thusang hore ho gahlano le molao ho tlola le bona ne ho se tikiso ka morao ona ka pa ho se kotlo ka morao ona ine sa tlo ba molao ka ba ka le kotlo e teng sibi ne ha modimo o bea molao ne mo molao o phepetswa e ba ho loketse ho ba le kotlo bakeng la hono mme setjhaba sena se tlotse melao ya hae yohle oh bana ba ena le kereke e kgolo ba ena le tempe ba ena le banna ba bangata ba kwetlisitsweng bana le baprofeta naheng yohle ba ena le dimphi tsa bona ba ba kgotsa jwalo ka motšhini mme bana le baprofeta ba bangata bana le bapriste ba bangata bana le bangodi ba bangata mme bana le borapedi bo bongata empa ba le gole le lentswe la modimo ka baka leo modimo wa bitsa monna ka ntle ho diemo tsa bona hohang mme wa mo romela ka hare ka urialo morena mme le lemoe ka moo a babalang ba hae ka sebe ile a romela moprofeta eno ka molaetsa a re elia theowa mme o bolelele morena a kabe taba tsena mme jwale ha o fihla o tloye ho yena ka pele goba ke o lokiseditse tulo e o tla ya ho yona nakong ya tlao ke tla o baballa elia ha fela o ka bolela lentswe la ka ho etsa seo ke o laelang ho se etse jwale ke tla bapisa tshebetso ena e golo bosiung bona ya elia le nako ya elia le hora eo re leng ho yona jwale ke dumela hore ke papiso e phethahetseng ke nahana ka ditšhaba ha e baki re ne re na le nako ya ho kgutlela morao empa ke batla ho peta nako e ngata moleng wa ho rapello ka baka leo hola re be re ka kgutlela morao mme ra bona israele e ne hapile palestina hodima metheo e tshwanang le eo re hapileng united states ena re kene United States ena mme ra sutumeletsa baahi morao bao e ne le maindia mme ra rua lefatshe mme ka mokgwa o tshwanang israele e kene palestina tlasa boetapele ba joshua tlasa modimo mme ba sutumeletsa baahi morao mme ba hapa lefatshe mme marena a bona e le banna ba dinata dafita salomone le banna ba baholo diperesidente tsa rona e ne le banna ba baholo washington lincoln le ba jwalo ya ba qetelong diperesidente kapa marena ba tla ba ntse ba bola ka dinako tsohle mme qetelong ba diela dikgala ka akabenwa yona papiso ya tsatsi la rona mme batho ba kgema le mehla hona ba neng ba sa batle ho utlwa lentswe la nnete la modimo mme le ka akanya batho ba mehla ya jwale ka tsela eo seo mohlanka wa nnete wa sebele wa modimo a neng a tla utlwala ho bona ele o ne a hlanya o ne a tsile kelellong ya hae ntho e jwale ne ke ke ya e ba teng ba ne ba tletse borapedi ba tletse borapedi haholo ba na le monna ya tshepehang ba na le batho ba tshepehang ba tletse borapedi haholo ka baka leo a tseba hore ho ne o tla batleya ntho e fetang thuto ya modimo ya tlwaelo fela ho ne o tla batleya ntho e fetang molaetsa o fitela o tlwaile e leng ho ne o tla batleya ntho e fetang ho rera lentswe fela ho petola pelo tsa bona tsa lejwe a tseba hore ho ne o tla batleya ho rialo morena ho romela kahlo eo hodima batho bao ka baka leo a tseba seo ha a tswa ka ho rialo morena mme ne le ho rialo morena ho kgesa hono e ne e le kahlolo re bona seo tsatsing la rona hape re bona seo tsatsing lefe kapa lefe ha o letho le saletseng ha e se kahlolo ha le tshela mola wa mohao jwale ke papiso eo ke tla bapisa elia ka yona kereke kajeno kapa kereke ya kajeno pejana fela ho kahlolo o ile a amohela molaetsa ona
Elijah, he represented being cared for.
Elia ona tshwantsa ka o tlokomelwa na me. Jo tsa haitsa nama. Ho ba pula ene sa tlona jwale. Ho latela lentswe la modimo ka dilimo tse tharo le dikgwedi tse tsheletseng. Ka pa o fitlela Elia a ebi. Nako efe fela o e bolelang Elia ke seo e tla ba sona. Ka baka leo a nyolohela ho morena mme a re esita le phoka e keke ya lala ho fitlela ke e bitsa. Ke morwalo hadi o na siona ke molaetsa wa motuna na ho mme jwale re tla babisa ho le komelo ya semoya ya kajeno jwale bohle re a tseba re butse mahlo haholo hore ho na le komelo hadi ya semoya naheng kajeno ha o bua moyeng mme le a tseba taba eo e lekantswe ke baprofeta pele pejana fela ho kgutla ha kreste ho hlaha
hathe
ho tla ba le tlala naheng mme ke ke ya ba ho lapela bohobe fela empa ho utlwa lentswe la modimo mme letsatsi leo ke la jwale ho utlwa lentswe la nnete la modimo jwale taba ena e bapisa komello ya tlhao le ya semoya sebe le ho se dumele ka baruti ba bohata le batho ba mehla ya jwale ka hara kereke ba boetse ba kgutlisitse madulo a hona
kahlolo ena e etsang e tobile.
Then they had turned from God's word.
Mohlang o bana ba tlile lentswe la Modimo le mo profeta wa hae ho fetela maemong a sejwale jwale. A tshutya Modimo ya lentswe. Le abo ya le mo amona. Ke nako nyona eo mo Modimo ka mehla a hlaisa ntho engwe.
Because he always he does something first, he reveals it to the people. He always reveals it to his servants. Now, but Elijah,
during that time, had a secret place that God had ordained him going to go to. That's why he always reveals it before we have to.
Elijah had a secret place
provided by God. Ha se morena ya molukisetseng so ha itse ka sona ka boe empa Modimo wa lukisetsa Elias baka sa sipiri a tle a fetse kana go tshohle mehlenya komello mo di jotsa ha di neng di lukiswa ka letsatsi ka letsatsi ho sa hlokagale hore a ka iputsa se tla hla ho sasane ka pa ho iputsa ha eba phephelo e tla gaotsa Modimo ite ke se ke la etse magwaba me a tla o fepa ke ntho entle ha ka kang papisi ya sebaka sa rona se sipiring ho Kriste.
When the world counts the most of today, it says that they are fast, the great power of the church is in the churches,
Ika bao, hausa shole, habana leto haisi koporo e Modimo, lisi mbala e la, reatiba hoki niti, lisi mbeo sabura pedi, nibalatu la matajona, kintu e chana liye nsengi gapita usemu hona, kama koloya na adipulu, atuwa lintuin.
When the word is presented, it does not mean that the people
have been told. Bane ba tlile ho lo. Ke se o batho bane ba siyentse matsatsing a Elia. Ba se ba sutile lentswe. Bana hana hore ba tshwere lentswe. Empa ba sna lona.
So notice then.
Ka ba ka le le mwe he ka hara. Mehleng eo a ne a tlile o tla mo sadumeleng. A etsetsa modumedi tsela ya ophunyo. O etsa ntho e tshwanang nako le na. Matsatsing ao a neng a tla senya lefatshe ka metsi. A etsetsa noe tsela ya ophunyo. Matsatsing ao a ne a tla kgamisa e kgapetsa ka metsi a etsa tsela ya go phunyiwa go parola lewatle bakeng sa batho ba hae ka moo Modimo a etsang tsela ya hae mme moo tsela e leng sio ke ena tsela eo ke ena tsela eo jwale re a elelwa gore re tobane le tse ding tsa e nngwe ya dihora tse kgologadi tseo nalana e kileng ya ditseba ha se setsididi se e nang le misale o tlhoo e benyang e phatsimang o nang le tlhogo o re loketseng go tshowa ke dikereke tseo re lokelang go di tshowa gora eo re phelang go yona ke yona eo re loketseng go e ela tlhoko le mogang jwale empa Modimo wa etsetsa Elia tsela ya go iphunyoa mme o etseditse bana ba gae ba dumelang tsela ya go iphunyoa jwale Halefo le dintho tse tlang go ba Modimo o nokeke wa loka go ahlola batho bao mme wa ba romelela kahlolo le o tibisa Sodoma le Gomora le o tibisa Kapernauma magareng a lewatle le o tswa meloko eo le Sodoma le Gomora mme wa re tloelela o etsa ntho e e tshwanang mme re ipheme ruri re loketswe ke kahlolo jwale ka ga bao ba ne ba lokelwa ke kahlolo ruri Jwale re a lemoga gore ga dintho tsena di tlhaa maemo a metlha ya jwale a tsatsi leo Modimo o ile a tsosa monna tsatsing leo kapo wa gaisa monna ke rialo go betana le mara ana mme ba ile ba gana o eutlwa ba nagana gore wa sane o latlhaise ke kelelo ya gae e le motšhisedi ya itseng wa gale sethotho se e tswang feleleng o batla a tlhantshwa ke moru empa ya o le jalo o ne a tshwere lentswe la morena lentswe ga le bolele seo le se buang ka jeno ba rialo
Oh, hantle,
bibele ke buka ya history. Ya gona le bone sena hore jwale ba bolela hore Eva ha ja apole o ja ine le enkidimela ine le apricot ba rialo jwale ine le apricot mme hape hore moshe ha fitisa bana lewatle le lefubeng ine le sehlopha sa mahlaka ka mose wane qetelong ya lewatle leo mme o fitile hara sehlopha sa mahlaka jwale ho tlile jwang hore metsi METSI a bopile mabota jwang mahlakore bobedi ba feta ba tsamaya mobung o omileng he o bosawana bo bokalo empa le a bona ho nka tsatsi la mofuta o ho diela galefo ya Modimo hodima batho e etsa jwalo ba re ha o ntho e kang dintho tsena esita le batho ba kereke ga ba dumele mehlolong ke tla o fa sekete sa didolara ba rialo mpontshe mohlolo mpontshe mohlolo hantle ba ne ba sa tlo kgona ho bona hona dintho tse dikete di ne di ka etswa ka pela bona jwale bao ba keke ba e bona le ka motlha ba re ho keke ha etsahala jwalo o tjhe ha se yona
Hati, Latan Takaleo, you don't attack a little Supan. Nima Huta was Assyria, Akukuna Atilela daughter, by Dikanya Dizakan Nazos, Nihasi, Musebeletu, Wamu Profeta, Apama Mear, On Tate, Mahota Aridikilakan Nazos, Mona, Ridikilakan Nazos, Kahoot, Arihele, Bauruna Babana Taufita, Baubana, Yabon. Nikhasi atamakapona lekwana ari haki bone muti ari morena mudimu tutumela mafa mushanyana eo mima hlwaya tutubulwa mima rala hohle ke atetse manyoloi le makoloi anto aeme ka nna tshohle mara a sa bonwi Elijah walked out and the Bible says he smote them brown. He walked out and the Bible says he blinded him. Atswa miar na le bata Elia ari e ria mata uri tonki ka le bulela mo alente me aba isa hanke le rabeng ka utoba hanke mo ba khotla a ile atswa me aba tswara.
Now the Bible said he smote. Now the Bible said
aba hotla ka bofofu uri di hole jwa. Me ba tswa bofofu sa ka mo yenka je le mo rena modimo a theola pa kentsa batho me a etsa ntwa ifika pa efu. Di ntwa tseo a di tsebise. Le jwa le ha ba khone ho e bona.
They are spiritually blind.
Bafo ufete moyeng, ha ba tsebe modimo, ha ba tsebe mata a hae a mahulu. Jwale re a leboha hore ba yentse matsatsing a Elia, mme le kajeno ba ntse ba yetsa. Modimo o ba otla ka bofofu, kajeno ba bolela hore mehlolo ha eyo, ha ho ntho e kang eo, ntho ena yohle ke maikutlo. Mme ba buile yona ntho eo ka Elia, hoba mohla a ne a nkuwa mme Elisha a nka sebaka sa hae mohlankanyana, a phuwa lefahla a sa le motjha. Bana ba matha ba mosetse morao me bare ga le fata tuwe go baneng o sa nyoloa le Elia le ya bona isita le tshimolo ba sa ka ba idumela ba ka bora go ba hoetse dintho tse ngata ga kana mme monna eno e moholo wa modimo o na ile a fetolwa mme a nkelwa le godimo ka koloi ya mollo mme batho ba ntse ba sa idumela mme ba romela bana ba bona ba banyenyane go matha ka borao go monna eno me bare ra le fata tuwe go baneng o sa ka wa nyoloa le ya bona. Me aba mo profeta o ruaka bana me dire tsi ya dia bola ma shume amane le metswe mmedi ba bo jwale le mo anka jeno jwale ka o etsa etsi me teng eo ba ke nya bo ithalesetso ba bona ntswi jwale ha ba tla wetsa ho ho bo empa ba le ka o etsa hore ri du ne le bene bo le tsore le ntse la mo dimo ha le a tla ka bo ithalesetso ba motho mo dimo o ithalosetsa ka bona mo dimo o tiisa le ntse la o me ke tlhaloso ya lo. Ke le ka ke bolela tsanga ka simolo o buitse le sedi a le bete me le sedi la e bate ho ha o hloki o hlaloswa wetsa e buitse mo rwetsa na o tla emula o ho yen buitse o tla thola moyo wa hae o ho yen me o bolela ma ka thing a ka tlo di ntwetsa a nga ta yetsa me we yetsa taba e o ha e hloki tlhaloswa ya letho modimo o ithalosetsa ka bo ho sa tsotela hore monna wa sethotho uri taba e o ha e khini modimo le hanya. Ha Jesu na le lefatsheng a iphumana a loketse go lwantshana le o sedumele ho go kaka ho re o fumanang ka jeno mme mohlomong go feta empa ga se ke ga mokgina a tswela pele hantle a phetisisa mme a ntsheletsa tshebeletso ya gae mme modimo o tšhaela ntho ka nngwe eo a entseng a re ga ke mona ka bonna nna le ntate re bang o dula ka go nna ga se nna ya etsa mesebetsi ke ntate ya a ileng ka gonna. Make a right size in the city high. Listen to Mela Hona hair. Impa Hakiata, Miss Sebeti, Media Olizolo, Lisa Honu, Dumela Hona, Dumela Miss Sebet. They are one to come and Jama, bow. But if someone are who like you honor, more than who put on a local of us are failing. It was Raman War.
And the scriptures itself.
Nima War, the Kabulon, a Pakakan. Amen, keep a loyal Kaka. You are Naman War. I live with a long word in Nakima. Yes, I am.
And it's a scripture.
Mima ngol. You are not Ali Bulala or Eric Pilanguyo.
And the thing is, meaning to tell
you, Bolan Yeso, Kimo Jim, Kao Kabuona, Haraba Tubao. How late to Leka to Samba Funtelemutim? How late to Leka is in Tweso? Ariat and Jale, Telia. Wa bibi le boletse sale yana mabanika jeno le ka o sa feleng jale re bona moedi o wa se jwale wa batho hape o malatsi a se a fetile ha o ntse e ka mehlo batho ba mpa ba rwale hile ba tletse maikutlo utlwang Elia eo moprofeta a haruma kasa le bona le ba ithuti ba bona ba budu ba tsika modimo
Notice, lemohan
a bua jolo ka hoja ine le modimo ka sebe.
Elijah spoke as if he was God.
Elia o buile jolo ka hoja ine le modimo ka sebe. Isita le phuka ise ke a thewa le modimo pele ke bitsa. Amen. E mohat moprofeta ona e me halelela hakana botemba modimo.
The prophets of the Old Testament.
Ba profeta ba Testament ya kale ka bana ba phela botheng ba modimo o fikela ba fetuile lentse. Molaetsa wa bona ke lentse ka bona.
Remember he said,
"Me ho pulan ar. Huri alo mre. Me ha bana bao. Ba ne ba fumana melaetsa eo ho tsa ho modimo. Me ba ne ba thatelo hakana ho mo hopulo wa bona. Mo hlomong ine le kgahla le mo hopulo wa bona. Mo hlomong ba sa gone ho we bonsis.
But they were speaking the word of God.
Empa bana ba bua lentse la modimo. Ho ri alo mre. Pula e ke ke yana. Ha se ha ke ibit. Oh, ke pula lo e ka ka. Ona du di botemba modimo. Me ande ti fatsa ka o phethala. Ha kana me le ho pula hore ho ho latela Amosi. Wa bora ru supa. Mure na modimo. Ha etse le thopile. A iseno le la bashanka ba hai ba profita. Hore ho ke ke ba le pula ena. Pili a ba motsea ba o pula hore wa hlanya le hlanya leo empa le a bona o na ena le hore ya lo mre hore pula e ke ke yana
le
modimo pila e tsa hono a isero le Elia mohlanka wa hai me ne le mo profeta ya neti paditse nya pa kilwen ka hona ba thu ba loketse ba be ba ile ba ba empa ba kensa ho ba motsea ba ro o re na le pula e nga mamina a mezi a tletse dinuka di phala han Bibele bula tsore isi tale phuka ya se ke ya ba teng ka di motse tharo di go ditse tsiletseng mela tsana yo ke ya metsi ya epsha hohle ine se monna yeo ine le modimo ya bua ka monna yeo ine ile nna ine ile yena re a tsiba ka mehla
so we find out that when a man comes
re fumana hore ha monna a tla a rumilwe ke modimo a kgethilwe ke modimo ka ho lealo morena ya mannete molaetsa le moruwa ba e ba bang Me iban toilingwe
because he is sent to represent
Hoba urumetu ho emela huri alo mre lentse ka lentse ka baka leo yena le molaetsa wa hai ke toilingwe monna wa putsho ya budumedi ka sa ditshutso sa putsho ya budumedi yena le kereke ya hai babang muithuti wa tutabu mudimu tla sa tutabu mudimu entswe ke putsho e itse ya budumedi yena le molaetsa wa hai babang Kereke ya tutabu mudimu, muithuti wa tutabu mudimu, ki hand. Me ha monna a tla ka huri alo mre, yena le molaetsa wa hai babang. Me ha Elia a tla ka huri alo mre, yena le molaetsa wa hai bae babang. Jalo fela ka Jesu ha e tla e ne e le lentswe, mohala le di Johanne wa pele.
So the word of God.
Kaba ka le lentswe la mudimu le morumuwa wa mongwe a kgolo, e ne e le ntho e le nngwe e tshwanang. Kana ko tsore
right
holuki
jesus was
jesu ene le lentse le hono profitile ka lo ene le se ba profeta ba itse se tla etsa ha murota na o tla emola me a tswale ngwana enwa mura o kana tshimulo modimo ile wa bolela ware pe ya mosadi ka khoba so ya nuwa me tla muloma sred di profeta tsena tsohle dine di entswe ga pita alla ba profeta ba banka o fela o haula le mengwa a kholo jwalo ba bua ka ye
he was that word manifest
yena ine le lentswe leo le bona ha ditswe hallelujah tsela na le bona mo ke le kang ya teng ke buile le lona ka o hlaka o seng hona
don't you see the authority
na ha le bona bo ho le ba mo dimo o pila ka 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 ra ke re ke e pila munyadua
the sick are healed the dead are raised up the cripples walk
ba kula ba fodiswa ba fu ba tsoswa dirisa dia tsama dipofu dia bona e pangedi tsama ka matla a yona hoba murumo le molaetsa ba tswana
the word is in
lentswe le ka ra kere ka ra motho lentswe la modimo ne le ka o Elia mohlanyulela mmone ka huri alo morena mi ar pula ke ke yana ine si Elia eo ine le modimo ka o Elia ke bona se hangata jole ka mofumadi wa Christian Science ya mpleletseng ka mohla o mong ke buile hangata ka yona
she said Mr. Branham
we are mongadi Branham o fa pa Jesu ha holo ke ya gare ke tsapa ha ile yona pela ntho eo ke ka lokela ho e arabe
mme
o le ka mo etsa ya kgethele kare o ne a kgethele Hatu yo ine le mo profeta ine le mo na ya lukileng impa ona sa gethe me ka re hantle mponsa le ngwana le leng le ring ona sna hona a re bukeng ya mohala le Johanne iri Allah mohla ana Allah a le bile le bitse na laza hantle ka re u hile u ila Allah ine le motho ni hape a gethe yi ine le motho Allah impa ine lo Jesu ba modimo ho tsusa bafu yan Karine le motho a lapile empa ine le modimo a feba dikiti tse hlano ka di basketi tse mmalwa le hlapi tse hlano yana ine le motho ya robetseng ka morao mokoro empa ine le modimo ka ho yena ya neng a kgutsisa metsi ka hobane yena le molaetsi wa hae ba ne ba le ba a re nna le ntate wa ka re bang ntate o dutse ka ho nna ine le botlalo ba modimo ka mmele ke nahana ho ne ho hlola tsatsi le leng Musa ke neng ke tlisa mengwaha ya diputeo tse supileng. Ho tala fela. Ke tlisa ho tsi Jesu a eme mono ka dintho tseo. Ka bosweu bo hodima hae ka mokgwa oo. Ho tsi. Moriri wa hae o le mosweu jwalo ka boya. Ke sa utlwisise ho tla jwang ha mone ya dilemo tse mashome a mararo le metse e meraro a ka ba mosweu ba lehlwa. Ka bitsa moithuti ya hlwahlwa wa thuto ya bomodimo. Moithuti wa thuto ya bomodimo wa Pentecoste. Motswala ya rate yang ya lokileng hantle e ne e le moena Jack Moore. Ke monna ya motle ya hlalefileng. Are moena Branham ine le Jesu a tlotlisitsweng ke mo ke ka mo ane a shere a ka teng ka mo ratlotliso ya hae che ke sa ho no dumela ho che ka ka kare hantle moena mo ke a lebo ka kena phabusing me ka bua le modimo ka bala buka ya ka ya mantsi mo khutsetsa kwana ho Daniele mo ite me a fihla mo moholo wa matsatsi e mo riri wa hae o neng o le mosweu jwa le ka bo ka boya Kare morena ha ke tsebeng kare miki jeribu ikarabe jale mo ne le pile ho se me ho pulang pile di tsho ka shupile ndi bula sile mo ka pa ho feta pile ke ne ke rapela mono morena ine le ing me ka tya bi maka pila ka ho emi me o ne o emi monna me ne le mo a hlodi me o na a rotsi wiki e tswe
yo judges of ancient days used to wear
ba holo ba ne kenya khale ba ne ba ba rwali di wiki ho bontsha hore ine le bo holo bo phami
And then when I seen Jesus with the white wig I said it
Mi ara ke bona Jesu ka wiki etswe ka re ho ma ho netifatsa niki e re seng re tsiba hore ke bohulu ho phami
God witnessed the same thing on Mount Transfiguration figuration said
Mudimo pa kile yona ntho e o thabeng ya petulelo ar eno ke morwa ka ya ratwa mutwe bohulu ho phami
Back out there at the beginning of the
Yeva murao kwa natalo ya Jesu se supileng. Mushamanyolo ya awa supileng a thewa nga sibopeo seo sa piramidi. Aema mono me antaela go kgila mona. Lu bua ka Jesu se supileng seo. Me o ne a tla ba lenna. A mponsa seo. Dine ndi le sona. Dintho tsa ila hleileng. Ha isa re ke nana hore. Ine itisitswe ka murao ho buka. Me tla ba ntho ene nyi sa ngolo ka hara buka. Empa ha isa la hore. Ho tsebiswe hore. A ke ka isa jwa. A sento e ngo tsinka ha rabuka. Ke ntho e e nile nya patwa ka ha rabuka. E ka re ha emong a tsa lentse le leng ho yona ka pa a ikele tsa lentse le leng ho yona. Ka baka leo ke se phiri se bile ka ha rabuka di puteng tsena. Ke se tshile. E mo le mo ya tsona e hlaisitse e se phiri. Ho hle ma mabili kolobe tsa metsi. Di ntho tsena tse ding se re sali ba di shuba shuba. Na ko etelele ha kana. Ya ba mohlanto e o ene nyinyirela o dimo dinalo tse golo tsa bolipi ho tswa tsa Tswana California ho ya tsa Tswana Mexico ho di Matuson ho hle tsang ka setshwantsho sa lo ile le pona halo e mohlo wena Fred Sortman mono ya di ke morao mono le nna le moena jinome ba e me mono ba le teng mohlale ne le nyuluwa banka setshwantsho le jwale ha ba tsebi ho etsa halang ka lo Na kom eseng ka lo ya ofita mona motho e molemo o ne are bona mona bona ho tsona le hona le maphio a manyoloi ao ka mo a phuthetsing ka teng ka mono ka tsileleng ha ke le phikulusa ka letsone le tona ka o sheba Jesu Kriste ke yeo mwana e miteng ka o phethala jole ka Hoffman a kile a motaka sine se me mono tiro ke wiki ya tseo a shebile mo rao fatse nna le fatse a bontsa hore ke bo holo bo phami ma ho di mo a e bulela bibili a e bulela molaetsa wa e bulela ya tswana ka hore bo holo bo phami ka wiki ya tseo le bona di tori tsa hae teng tsuka tase go ngata ba lona le bona setshwantsho re na le sona mo rao mani se phikule se tsene tsone le tona ka mahlakoreng Di shebe ke o malente ka petala ka mo no ka itse tsela ka ho ja ankilo photo ba se shebile o tswa khutlong e phoso le le ke tso se sheba ho tswa khutlong e ne paitsi me ke mo di mo pele a ka selula ho ho ene paitsi ke sepikule sa tsene tsona lana le tona mere se shebe yo mo aleng teng ka o phethala fela ke ka se fotile o dimo mane khetho la pele ke leng ka mona le ka mohla e ka hloya Hoffman ke ne ke so iso e bone pele me ka rata rena ke la bile Sunday dilimo ka morao ke le ka se bona la pala ka le so ka le hloka se seng sa ditshwantso tseo is high sal ya ba mona se ba ke ha ke re wona mo dimo o ke o bone mponong ena kante mona jela ka mushanyana e munyinyane ntle mona malebana le montu ena ya sipolo e yeming o ne a sheba la jwalo mme mona ma hodimo dilemo ntse mashima a mararo le metse e raro ha morao e bu ya bulele hore ke nnete ke ka mo a sheba la nkate e se mo hlolo wa hore wa khopolo ya motho ya itse jela ka Vatican bana ba ina le Kriste a ta kilo mo dimo mona ka thaponya na ditedi tse tsheuka pa thaponya na ditedi tse potence le tsa hai le ka bangu le ba halupu inchi mati jwalo dipoti u di mamolo mo hai le ka mogwa ona me ntho e o ibitswa Kriste ho hong ho bona se ka di sa mo gariki se o ke se bone kana ko engwe ka titula le nya khale a bontsha ka mo arama le efo ba ne ba shebala ka teng e ka di batana ka pa ntho engwe.
That's what the carnal mind.
You sell Kerala Yanam, Ikasika Yan, Kanto Elche Yamoy. Kinana Adama and Munayamu, the office like in a pit. Me air for Enomusadia protecting Kamuha Omul Omu. Jalati Kerala Tanam. You put it on Tommy Hopula Yatsu Lakasibi. You give Untano Romera, you put it on Tokamata.
That's exactly what took place.
Kiona Hanken, Tayeti Matati Aka.
Now. We find out that Elijah could say that because the messenger of the
Lord,
the word of God, the messenger, the message, the word was the same thing, the prophet, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger,
the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the messenger, the
That's why today that they do not believe that you are the Messiah. Because they do not
accept
the message of God. They don't believe the
message.
But those who believe God,
they don't believe
these things are healing food. Just think, God is so
healing.
But they don't
have
it and don't say it. The same way that Elijah
blinded the eyes of Syria.
The same way that God blinds the unbeliever from the true, genuine food of the child, the believer.
You are not eating wana, mudumed.
Say obasi bisiteng, nuwe tona, lisanya.
Leha areka. Masuai ana abulehile, lintuna mudimu litepiso.
Yonan
chwe obasi bisiteng mushai. Lipulisiteng nuwe, lila balahai. Lebona. Yonan chwe. Yonan chwe obasi bisiteng. Yonan chwe ori rapela.
The thing that people. Chwe obasi
baringi mushanya. Seo le fasi le ring ke se hulu modimo o re ke botho me seo le fasi le ring ke botho modimo o re se se hulu
impa
ile papa mpa ke ntsa o luka le pho
Jesus Christ
sa le era ma ba le ka jeno le ka o sa pele.
Remember, he went into his secret place by
Bopulang a ke na se ba ke ntsa sa se phiri ka le era la modimo ka pitsa modimo le ka le ntsa la modimo.
Elijah utene sa kensae sa sipiri ka liano
la mudimo la buitsebelo pele le pitso e bo pilo ba hai le ulatela lentsi ha se mo go o rikene ha ke tsebe go ba le re fitla mono.
And notice before the drought began Elijah went into this place.
Pele ena e qala Elijah a kena sa kensae sa sipiri ba kensa bo pilo ba hai.
A very type of before the judgment starts to strike the earth.
Yona papiso ya pele ka hlo e tala e wa ta le fana ke re ke se bitsitswe nya di o sa khetilwe le o lebella fela pele ka hlo e hotla o sentse a lebeletse fela a sha di jotsa modimo a thabela mahlonolo a modimo motho o fela ya kelelo nya ha e pholile wa tsiba ro re ha di hand re hore nya ka hlo hand wana mo ina banks ba ba mbalona bana ba le ntemo mona phirimane ena dine le me kantle mo thabeng e o seng ho. Le ke ba ka bua ka thaba e o seng a sonta a setlang ha mo rena rata. Ke na le selo e kgolo ntho e nngwe e pejana e o ke batlang ke sa kgone go ithiba go e bolela bosiung bona empa ke na le ya bona le o tswelela fela ka dinako tsotlhe ntho e nngwe e etsala ka morago e nngwe ya bona e keke ya gaotsa o etsa goba e ne e le huni yalo mo rena e molemo wa lona mona dikete tsa dikete ditaping. Lengkutule ke ema meke huri alo mre ho tla ba tsena le tsena le si tla le di kuranta le di magazine di lo ke tso tla le ya hore e jwalo
They don't know what it is, but I believe. Gar inesi ba ken saka ine ba ken salon na kya dumela lona ha ne dumela mika tama jwalo ya ba muruti uri ho nna are o bulela hore wena ka thuto ya hao ya garanti ya busupa o tla le fatse lohle me o rapele marena ama hulu le ba busisi le marena le dintho yo are bala ka yo ke sa gone ho ile ba ine de tlile pele nya jale mona dilemo tse ma shime ama raro le metse me ba tla fitile tsho ka nwe e wa e boletse Yes, I scout petal, come on, item, what I hate.
He's gone.
Kimu Dimu, may I get your shule? Ubuluka into the highest coming. Lissikela, Bilala, Likamusha.
Now notice, he went in by the plan of God.
Jelemwa, we like Yanakali and Lamudim, we develop it. Pitu Amudim, Leninsalamudim,
the drought,
may I can have a pilicomello, Ephesia.
Now, we know that judgment is the
Kashulo, he took Serizo. How can I get him in the Rallens at Neo? Mwina Benshut, ya eme mwona, nirinyilu wale ralla. Mwisho mungkaye pita hape, ite ya haye tumelialu na bakensamula, wana wawra pelo. O mutatingwa utwara mtusuing ele shume elatelang, kapa ele shume ni mtume saan. Inekita mafele kapila Mwina Bens. Unia, inahana, unia sile khaite di hubi, mwisana kula. Mie na ansan kate, kalemu asfate osa haye, sili sifubezu. Kaheta, kanahana ore, nirala lekamus imela haholo, ure akapeseleza. Kahona, kakakata mabutu. Hante mahata teng ao, hante ho, hudimu maralen jwalo, hante mo manyolei amuren asa ile. Nerlibile, hante nga eo le khaten leo, mo asa ile ndi kwerite malwa pilu humo. Miare haki nzeki nyulu ale ralla, mwe wa mudimu, haki ratelea, kisheba, tulu nyataba, are. Tunakale jo leo, ni uri huyena, uri alomuren, utabona khanya mudimu di horense malwa chelatela. Tunakale jo fela, mikar, mwina bens, Hadi tibu bani kale lasla moye mekar uri alo mure uta bona khanya mudi are na ine bua ka rubi kare che akina hani ine amana le wena ka letho thanks ka pa rubi u fisela wa bona ina hana ine mpa iri uri alo mure na ntho engwe tla etsa ni se ngwe tla tsama hari ne re mi mono bunga ta baba na ha ke tibi ke ba ka ba duti mona jwale bona ho ina le ba le shumele metsi me di ka pa le shumele metsi me ne ba rona ba le shumele metsi me hlano ba rona ba duti mono hang ha mureri emu a atamela ho nna mea Mwina Branham Ar, libitso la ka ke semanya manya. Hore, ne ke le emo wa ba o tshile ditseng, ga di tshelete. Kare ke thabetse go pana le wena mong ha. That last make you. Are ke kare ke thabetse go pana le wena. Ra tshutlana le yena ka matso. We are hunted jwale ke batla ho botsa putse. Hore, Roy Robertson mo hlokome di mona Mwina Woods, Terry Libili, di o. Mwina ne kana le. Me ha ke tsebe ke bo mang bo hle ba ne ba eme mono. Mika are ke batla ho botsa ntho engwe. Are na morena o bontsha dipono ka mo khaone ka re e moena empa ke tile mona ile mo khawa o shuta ho yona ho phomola le ka re tlo ke sheba tena le ka bona ngaka e di tho e mo shebile e muruti McHugh tho ena e lo metsa ka ra le tlo la hao ka pele pele e tantsa le tlo la hao yo ala pile ka di mo tsepedi me a ke gone ho etsa le tho ka ho Ni ka rutu lula huye na kare. Ni wakale umpusenta wa ewe kalona. Na kaya hao. Ni ubulewe sita chile le mpuri. Unoina li ntwe elu mezanka hara li shula hao. Inede harampa le tiare. Hora hae batile ubaya le shumele musumung. Mi unarwezi di khalasi chale taz. Ni kare li baka. Hawadi ruala ka wakala le taz. Kika wakala li shula hao. Uise huwe na. Ufiyola shula ki li shuleo. Mi abauta le la hula. Ari. Kian. Kachika upotulu hape, kiswere kwa shole le tol naka, mika tadima. Kamona aye mi mwona anchevile, mashua haye abenye haka alo fela. Kare, impa, huri alo mre, ukeke walashula kili iso leo. Inegitu mali ena wetaye kutile mwona, mi akwana hubona hanta ufita, isi tale mtu ufi fela, kara le tuili. Haka, mika bona musadia hudile ngate ula kausia haye, mi apamusia, nisakurela siketa sa haye. Are mura haubona mwina brenem, mleleo purapela mautuak. Mika sheba tasi mwono minti ntwayana, yaka di sahala, hile nileke tile mautung ahai, hupotulu. Kare, mao kima sadia soe inti, murawaka, lewa, ubulele tipilu utuwa, hauka mkopana, lina hori, kirapele mautuwa hao. Kuna nili sahala te hinyane, ikare dileke tile mautung ahai, hori, yaka utatu ahe. Kare kiniti, kare mulela situnye, uta yutike. Kakala kata maki potela, yawa kinkwa lintwe, namu dimu li buwa liri, chukati lenka pili. Roy Robertson, I'm a mono, Kautibahuri, in any Mukauber Wanda, the other Solaka, the Hitler High, Car, Mina Roy, if I take up in Kamoka Hora. Had you Mulaki? Karishi Ipate, Nika Kalagata, Maki Pochella Fela, Kibia Fosholo, Yakafati, Karetulua, Karulaka Tiaka, Miki and Ata. Kanya modimo itsholo ka tsukotana sa ilensa petula musiku wa thaba ka mogwao mesat khoma tsasi sinya sibaka seo ka mogwao go gaola ditsholo tsa dihlasa mato a ka ba mararo ka ba amane fela a mahlano ka o di mahlo ya sanyelo a se gutla e ka fanele ka mogwao thanto khoma hape mi ke sena sitla magetlo a mararo di ta se tsama magetlo a mararo moina banks a ta are ke se o neng o bua ka sona are a tshene le eng are modimo o hlaka ditsukotsana ke ne ke sa tsebe hore o ne a batla ke bolele batho ka pa che ya ba ke tla pele ni ka rapela o suka ya ba o reng kana ka ba bolela are ke ka solo e o tla le bopola bo pirime ni sheben ka jen sheban se ile sa tla di hore ke mmalo ka mora ho mo a last that ke be ni jwale ntho yohle ya ho hlome
we're entering into the judgment
re kena ka solo
Mercy has been spared. But thanks be to God, we got hidden food. Spiritual food. That we're
living
on the goodness and mercy of the Lord.
Jesus Christ has been
dedicating himself
unmoving.
Hey,
amen.
They went in.
Elijah went out and set in.
Thank God for being in before the judgment of the Lord. Thank God for being in. Now is a time of coming out and going in, getting out of the prison of the
man of
Christ,
coming out, going back, all carefully.
Then he was called and stayed in. Remember, he never left that book.
Until God called him.
And after the drought was about over, he
called him
down there, down to a widow's house.
He called him down there, down to a widow's house. Abite to habu solo hadi eno ni musola hadi eno una saka ai kopanya di bo musa dumeli honga le tshola sebata na kunya komello
so he called it
yaba umwizetsa ho tswa ho abita elia ho pidisa musolo hadi eno bana le seng khwana nyana se seng se seng fela ntwana ile ngwe fela eo bane mba itshoreletse ka yo ni eliar persona pin hoba huri alo mre Paki eo haika ke ai khopara isi tsale le fiso haleka ke la omel go bitela tsatsi le mo rena modimo ani sampula o di male fatse
God first
go bea modimo pile le ntsula ha e pile le mohang o ne o ina le phupu ka rafaki nako le nako inere ha ga phupu o ina le phupu ka rafaki o li ne le tenka ha le fiso nako le nako hana aya ega
meo bani phupu ine emetse kreste
nyelo nya phu Maluala ana lokela u tshewa hantle fela u sila engwe le engwe ya yo e o tsaka engwe ya phupu ena e tshwana hantle go bontsha hore e sa le yena ba ba ka jeno le ka o sa feeling le o ne le lentse bo hobe ba bophelo go latela molaetsa go nete fa sa lentse go jolo le ka jeno metswalle
so is it today that the bread of life
Go jolo le ka jeno hore bo hobe ba bophelo bo bana ba bujang bulati la molaetsa wa modimo go ba phidisa mehleng ya komello hola ane a eme hararo na ka jeno hola ane a eme hararo na jwale o ne a tla sebetsa mme a etse hantle fela jwale ka a entse matsatsing ao ane a le nameng le fatshe mona
the bride is part of the husband
monyadi wa ke karolo ya monna kereke e tshwana le kreste le sebetsi o ke e tsane ka yesa lelo mme ke lentse le entseng ho
He told us the things that he did that we would do also. We notice here again, if the
word is in us,
it will come to us as it did Elijah in that day, it will do the same thing he did to feed all the sick of God, which is hidden from the Lord. Oh, again, it makes the
message and the messenger as one.
The spiritual food is planted in the seeds now. And each one of you can have this food if you wish it. If you
want to destroy from all of the unbelief of the doubt,
if you are ready to come into Christ, come into this place and have some
Mele ho bula tshepiso tsa hae ho malaki wa bone Luka le shpele tsi pile ma shama raro hape mo halale di Johanne le shmele metsi mina le shmele metsi be Mary le mangolo a makai hape a bulela duele wa bobedi ma shama raro mtsi bobedi le tso se tso ana ta dieta kapa ma shama bobedi ma shama dam tsi bobedi ki real se wa nanga tla sietsa matsatsing ana a qetelo le ka mo mo profeta a boletseng le sedi le tla ba teng na matatsing ana a ketelo le ka mo le ne le tla sebetsa ka teng seo le ne le tla se etsa mangolo o se a neng a supa matatsing ana a ketelo mme ho ke Kriste.
If you can hide,
me halika ipata ka rantho eo jwale ka ra sibaka seo se se phiri le ka ja mila bona ho luka le mo hawa mudimo.
If you're sick,
halikula podiso eke mono le o pula mosha Elia ka mora o na bitsitse ka mora o ba a etse nyehelo eo ya pho Kriste me a phiri se la pala mosho la mosho la hadika yona.
Notice later on, when he
comes, fire down out of heaven, and so forth, and prove that we're standing of God, the prophet.
Notice,
an angel, come and heal him. Me a kena abata mama tsi a mashume aman kama ta a ding khwana tseo.
Glory to God.
Ha nya ho boko modimo e sa le yena mabane ka jeno le ka o sa pele.
Oh how.
O ka mo re murata di jo sa moya se tsensa so.
Stop me to take this.
Ha se tshwanelo ho nka di jo tsa bana le o di fa dintsha. Na Jesu ha bolela yona ntho eo ho mo sadi ba mo gerike.
He was sent to him.
O ne a rometswe ho ba ha bo ka sebele ke han. Make it one about Adam. Haga aya hoba di chaba le kamotla.
And now today he visits the Gentiles.
Me jwa le ka jeno o etela ba di chaba na go nya bona. Me ha wa lokela o ka re bana molaetsa o sa tsene di bakeng tsena tse kgolo hadi matsholong ana a maholo. Jwa le ka hara di putse o tsa bodumedi.
It's not their food.
Ha se jo tsa bo. Ha se ke re e bi jwa jwalo. Dijo. Ke di jo tsa monyadu.
It's spiritual food in season.
Ke di jo tsa moya sehleng. You need to make them sick at their stomach. You end the whole of against Sabbath. Liabon, Liabon,
But for the children, it's bread.
Impa hoba anaki buhabe, kibu pil. Kijeso Kriste yena mabani kajenu lika osafeli. Rikaba murauna kong har sakale mula aura pella juale. Kaba kaleo arina miseli kota runa mutusu fela. Mudimu orate hang. Kijeso sense luketing jotam tamoy. Nto engwe yo le fatse le satsebeng le tho ka yona.
How we hear our Lord say that.
Kamo ruka moreno wa rona a ria lo bosimbo ka paka. Tin le o tla se mona Samaria. Hona mo Elia a tsama ile ntem me are gele le phoka e ke ke ya lala. Ha isi o fikela ke ibitsa. Jesu ke ena mo aneng a yeme a bulela baruti wa bahai. Uri monga rona go ba leng o saji. Are ke na le dijo tseo le satsebeng le tho ka tsona.
Truly Lord. His food was to the will of God. To see the works of God.
But
man
that is in his house.
He will see that the
Lord is in his house. I give it to me to what the Father is doing.
The church, the body of believers, has access to food, spiritual food, that the mind is only nothing about.
Le fatse a letse bile tuka di jotsena ntate empa kereke ya hao batho ba hao monyadi wa mora wa hao ba di rata rena le katamelo podisi nya mebele ya rona mohlalinga ka di hluleileng rena le katamelo mona ke tse ding tsa di jotsa modimo tseo a di fileng kereke ya hae le wa di tshepisa bana ba ona ba dumelang tsatsing la ho qetela. Ntate o re thuse ho ba bana ba dumelang ho ba ntho tsohle di ka etsetswa wa dumedi.
Granted,
your God,
we asked it in Jesus' name. Amen.
Jesu. Amen. Kya khola biluitse honna ba fane ka ditlankana tse mmalo tsa ho rapellwa. Ha motho emong a ka mplela tlhaku e o di masitlankana sa ho rapellwa. Ke pheto seo ke se batlang. Si hulukile. A re ke nsi nngwe ho kadisa. Ho fitela ke kala ka mola wa rona. Le ya bona jwa le mohlo mong di fedile. Jwa ha motho emong le emong tshele ya bona. Ka le ka taba ena. Ha ke tsebe hore re ka e khona ka pa tshe.
Go se mo jalo re tla di tsamola
di bile hona mo ha o etse papang hon ha ba le rata hore le tlampe le nyedo ya kala ne mona ka ba ho bitswa ka mola ha o etse taba ka mogwa o fefela ke mpa ke itse le ka o shelela ho moya o halalela
and the penny you see there
ho ya na o sibela tsa lentse bana le o ke le rerile
George right
moena George right ke a dume o tlo a ke sale mo shanyana ke tshakela la pala hao di mo ntse ngata tse fikileng ke mametse no nyana eo ya khale e la mosiu e ditse spateng le jwale ke santse ke dumela molaetsa o di dumela hore o sa tshwana ke hantle ke a bona ba apua morao mona ba ke sa mola wa o rapello ki hantle setlankana sa go rapelwa sa se palo ya pele pedi tharo nne tlhano tom pele mme le emeng mona gantle ga o sa kgone o ema ga o ka phamisa matsoa gago fela ba bangwe ba bona ba tlatla o jara setlankana sa go rapelwa sa se nngwe pedi tharo nne tlhano mme jale le moa lona ba senang setlankana sa go rapelelo jale ke petetse gale o tshwara mola wa go rapelelwa wa mofuta ona nako e telele ke ba bakae ba gopolang thumo yaka motlha re neng re gata ba rena ke le mone gore o etse mosebetsi wa mmoledi wa efangedi ga o a thwe ke ne ke le mmoledi wa efangedi gate o etse mosebetsi wa mmoledi wa efangedi le a bone goba nako e tla ba teng eo seo se tla fetola gora eo e a file ke gantle jale tabang ena yena o keke wa kopanya sebetso tse pedi kapa tse tharo tse fapaneng mo modisa le o etsa boefangedi ka nako e le nngwe o keke wa ba moprofeta mme motlhomong le modisa ka nako e le nngwe le a bona goba o na le mesebetsi e mebedi e fapaneng tshebetso tse fapaneng empa morena o mphile seo ke loketseng o se etsa molaetseng wa ka
But then he said, do the work of an evangelist.
Empa ya ba ore, o etse mosebetsi wa boefangedi, o phetisise tshebetso ya hao. Gobane ho tla hora eo ba kekeng ba mamella thuto ya sebele. Ha eba ho ho sa fihla jwale, kereke ka nngwe ya bodumedi e ntahlile. Ha ba batla ho mamella thuto ya sebele. Empa ka baka la ditakatso tsa bona, ba kenya baruti ba bona. Mme ba tla ba kgelosetsa ditshumong. Mme ba tla etsa dintho tse kgolo jwale ka Janese le Jambrese ba hanyeditse moso empa botlhanya ba bona bo tla pepeswa le a bona ke gane boiketsiso le bona ka moo Jambrese mme modimo le godimong o a tseba taba eo e robetse mono gantle kgoneng ya lejo la tabernakele eo go tloa ka 1933 e ngotse lekepeng la bebele e robetse gantle mono bonang ka moo ba e sebeditseng bonang se etsaetseng boikaketse gantle fela gate ba tloeleng botlhanya ba bona bo tla pepeswa ka mokgwa wa Jambrese le Janese ke rona bana tsatsing leo ke ile ka bona kereke motlhango motlha re ne re tlhoma lejo la sekhutlo batho ba leketlile di-sealing le go potoloa ba eme ba potapotile mabota a tabernakele mo he mme ba re motlha enyeloang batho ba motseng mona ba re nakong ya dikgwedi tse tsheletseng rona ka dolara e le nngwe le disente tse masome a robedi ga tabernakele batho ba bangata ba karatšhe ba se ba tlekile gore e tla ba karatšhe ya bona empa le jwale e sale lesaka la dinku bakeng sa dinku tsa modimo nngwe pedi tharo tlhano tshelela supa robedi robong lesome c tshelela supa robedi robong lesome ke gante jale ke nna morena ke le molemi wa yone ke tla e nosetsa motsheare le bosio e se re e mong a e utlwa letsong laka bonang dikonkollo ga o putheo ya bodumedi e le tshehetsang ga o dikereke tse ka lona nageng mona ga o pentekose nageng ga o letho le le phedisang motho e mong le mong o kgatlhano le kolobetso ya metsi motho e mong le mong o kgatlhano le dintho tse dingwe tsena tsotlhe e sita le lelokong laka ntate wa ka o ne a ntshi monyako ka kenya diphatlho tsa ka gara mokotlana wa pampiri mme ka tloya ka ya dula new albany ke gante empa kotsing tse ngata ditshutlheong le marabeng ke se ke fetile teng ke mohau o ntsamaisitseng bogole bona dilemo tsa ka dimasome a matlhano le metso ya tsheletseng mme ka pele ke loketse go tshela noka mohau o tla mphetisa goba ke kete dilemo tse dikete tse lesome teng ke kganya ke phatsima sa letsatsi re ke se haelelwe ke matsatsi a o bina dithoriso ya modimo go feta go tlaleng ga rona o jesu ke mo rata ga kakang ke lefatshe lotlhe go nna o ke gante ke ba bakae bao ke ba diketeletse go kae lesome na re kanka ba bangwe ke gante e ne le bokae lesome lesome le metse metlhano ke gante ke lesome go fitha go lesome le metse metlhano gotlhe mo le leng teng ga o ka ema fela mme wa kena go thweng he ke gantle se lesome le metse metlhano go fitlha go masome a mabedi jale he ebe se lesome le metse e metlhano go fitlha go masome a mabedi e tla be le batho ba lesome gape le a bona le bona le bona mo mola o leng teng mono gare ba petetse mme re tla ke antle jale mphe maikutlo a lona a sa aroganang re keke ra ya galelele empa jale o ke gora e kakang ke nako e
kakang
e ka motho ka moo a ka rata morena e ka botlhe re ka fitlha sebakeng seo le ka elelwa bokgoni ba motsotso ona a re e lekeng That's
what are we trying to do here?
We
are. What are we trying to do here? We are placing God's word.
Repetisa lentse la modimo tiko.
Ele ya na tshwana.
A tswa ho di mathaba, a tsamaya. Ho ba a tsebe hore o ne a rumilwe ke modimo ho etsa hono. A re jwale, a re pakeng e o le modimo. A modimo o arabelang ka mollo, ibe modimo. Ne ba hete ne ba hlabaka. Oh hati, hanke e hlile ha o ba hete ne ba tsebile hore mollo ke tswa theuwa. Ka ho ba ne ba hoeletsa mme ba etsa jwang.
Empa
ele ya o tsebile hore o tla theuwa. Ho ba ona fumane pono e tswang ho more. Likari, ubile le pono,
ee
mong hati. Uba atate ubea di mchocho ote kama shopo. Wile ari, mure na kienze huona kata elu ya hao. Nia wa mullo, ukalela huteua. Alentu na mudimu ni bulukilo ufita lete reni. Iba jwale kitwanele ya mudimu ushoka mela hose hose ti. Umpa au kupa, ule ala monu fela. Ni uyeche buniti, bahuri ubile di cho ule ala monu, wabon. Nia ule jualu kawena, uta ashoka mela hose hose ti. Jale muna wata wale batu bafita mule uona, mochi tabenki rape. Jwale e bo le se le batla le fitlile le boteng jwale ke hantle bona mo mola o qala
now first
jwale pele bonyane se bakeng se seng ka haramo a o mona batho ba bang ke ba ka e mona ba kula ne ba sna karete ya ora pelwa phamisa le tsola hao le ya bona hohle fela jwale le a tsiba ha ba morena wa rona le ke a hola o tla ho yetsa ha ba ile yena mo ba ne ka jone ka o sa pele
he run prayer line
o entse mela ya ora pelwa matshili Wile aba ama, aba shonolo fata, miya wakana ko emwe wa ema, miya rikima nyankamile, akamaka hote, abulela musari le baka leo amu amengkalon, miya repalo ya haya madi ifedile, tumelo ya haya imukodishi. Hola aratelea miya re, hancha gitibi mureni, hai sali intweri na kwe teleni, ikabesa ya tahala, che, ikabesa ya tahala. Hola are, homo sadi wa musi rofenisia, kama kalapulelo eo, ena, eo uibuleti, muradi wa hao kia wolo suku tilo uye. Hola nkare, hante shole murena, kine kibatile, hao sebeza kasila ena. Kia wolo si, akaba aila adula, homo anana. Impa alebe la ufumana wana hai, ale kamo aitem, otamu fike la kate. Jesu wite oru na hali dume, hali karota ba ena suta, mili sabila ele pirunta lona. Impa, li dumela hore seo le se boletseng se tla etswa le ka se etse e ka re ha le rapela li dumela hore le a se amohela le ka se fuwa ke tshepiso e kaka jale monna ya rarang evangeli ya batho ha a dumele hoha o ye a ye monyako a nyarele ka hare kapa a eme mono mme a re hantle sekgakata se seng gape sa bagala le dibathethi yang mme a ikele le a bone empa ha a tsebe hore gona ke dijo tse patilwe
Ha tibi uru hona ke di ntwa
ya sipiri e patetsweng ye.
Ha tibi is pitiful.
Ke ntwa e haula. Mopulo o fela o madimabi o fosetsi.
Mi
usa o tibi. Le bona ke ntwa empi. O modimo anke ke shopile. Impa le ka mohla ke sibijwalo. Ntamba ka hwa e mohadi. Wina lo hetsa hono. Mi ke nana e mo le e mo wa rona aka huetsa. Na ne re sa tlo huetsa.
But now,
Impa Jwale,
God has promised us these things in the last days. Malachi 4 said that Jesus Christ would come down and impersonate
himself in human flesh. Like he did,
that's
Sodom.
Right. He said the world would be his
foundation.
He said
that
the
Son of Man
would be revealed in that day.
See this man that comes up and comes up above him, which is Elohim. Ka Abraham pele mura eno wa tshepiso a fihla.
Bona ngine ile e.
Abraham wi tsene le modimo. Le bibele ire, ho bile le monna. Ba ba raru ba tleng ho yena, ba tletse le rulo di aparo tsa bona ba tsama. Ba dula fatshe le ho shejwa le ka motho.
And Jesus said just at the time the Lord was saying, "Mo sa le fatshe ke
na ma emong a Sodoma."
Iba mura motho tla itshonola ha. Not son of God, son of man.
Isi mura modimo, mura motho le bona.
O tla itshenu. Now, mark
that with what the last prophet said. The Lord sent you Elijah the prophet. And he will restore the hearts of the children of the father.
A message to bring him back to the Bible.
And
the Son of Man will be revealing himself in that day.
And at that time, from the Samuel Israel, the seventh angel,
the mysteries of God
would be made known in that day.
The seven seals would be broken. The mysteries of all these things and things happening and what they take place. See, they don't know it.
Jesus said, you blind Pharisee. ikare ha sefofu se tsamaisa sefofu se seng na ga di ka ketsa wela selo le mong di le pedi ya bona ke ka baka leo batho bao ba sa boneng gono sephiri sa yona ke gore ditiso tseo e nngwe le e nngwe ya dikereke tseo ile a etsa mokgatlho mme a kena go yone mme ke e nngwe ya dintho tsa sephiri eo e sale e fosaetse pela modimo wa e bona naka le bona e shebe ke yone ke yone ya ntho eo gantle mono ke se seng sa dipiri ba ile ba tlhophisa mme le a bona ba tswile thatong ya modimo ka go phetha mme go o tla pepeswa matsatsing a tlakelo le o tsamaisa batho e seng tumelwaneng kapa phuthegong ya bodumedi empa morago lentsweng la nnete mme lentswe la nnete le tla tla setlhopheng se itseng sa batho mme morago motho o tla itshenola magareng a bone yena maobane ka jeno le ka o sa feleng o kgidi o ka moo ke ratang gono ke rata ke rata o iphafa ka ena ke rata go mo godisa ka pela batho ga o tlhoka le gore ke mo godise o santse a le mogolo o phame o kekeng wa feta ka godima gae o tibile go o kekeng wa tswa ka tlasa gae o sephare go o kekeng wa mopota mme le yalo jalo o na le sebaka sa gae pelong ya gago na o keke wa mo amogela morena wa rona o motle ga kakang ke gantle jale a re gutseng gagolo emo le emo
now we talked about this
and now jwale re buile ka hona le jwale taba ena ke ena na ke nnete
now maybe some
jwale ho ka ba le baye di ba teng ka mona
I might say if to you
nkare haiba hulu haiba Kriste le yena mabane ka jene ka o sa pele o na ka etsa motho tsungo
he do the same thing
o na ka etsa yona ntho e wa yense ana le mona pele ya o jwalo mmele ya batho e ne ya maseaparo sa gae mme o ne a retelea jale ka ga entse ka mosadi sedibeng mme o entse jalo dibakeng tse ding mme o ne a lemoga megopolo ya bone ole ka re na o ne a kamphodisa lentse la gae le boletse gore o se a entse go empa taba ena ke ena ke go itsebatsa gore o teng mona jale ga a ne a tlhaile gore o na ka mmele wa nama gantle fela jale ka hoffman tlhoo ya kriste dilemong tse masetharotharo le madi a fopa letsong la gae le jalo ga ba di a ditlhagisa gotlhe go yena mme ke sa tlo e amogela chuche chuche motlha a tlang ka bo yena matlhootlhe a tlang mmona leleme ka leng le tla mo paka mme jale ka ga legadima le tswa botšhabela mme lebenya tsa bophirinya go tla ba jalo yabo ga re dumele go mega ena le boraseng re dumela gore modimo ke lentswe empa o ikenya mmeleng ka bo yena ka o nka mmele wa gago le mmele wa ka le o lefa dineo gompha dineo mme ka dineo tsena wa itsebagala ke dijo tsa sephiri seo go sa tlotele gore a ka itsebagatsa ga kae go nna leloketse o e dumela leloketse o ba le neo ya tumelo le lona o e dumela mme jale ga a ka iponatsa ka mokgwa o na le tla mo dumela ka pelo tsotlhe tsa lona le tla mo dumela o go babatse ga kakang ke mo emetse fela go ema go bona seo a se bolelang go na le monaemeng mona ga ke so mmone bophelong ba ka ka moo ke tsebang ka teng eka o lokile o maatla o phetse gantle mme motlhomong go jalo ga ke tsebe empa o eme mono jale ne nka beya matsho a ka godima monna eo mme ka mo rapelela go mmotsa gore na a ka dumela
He can stand here and tell me, he says, I want you to pray for so-and-so. I got the
heart of arches, I got the headache constantly. I got the heart of arches, I got the headache constantly. I got the heart of arches, I got the headache constantly. I got the stomach or something. He can say any of those things. I'd say, oh, I want you to pray. Lay my hands up on you. Pray for it. That would be perfectly fine. That's exactly what he did on all of our days. Is that right?
But remember, Jesus said it would be different just
yes, so we take about this papa ni fela na konya uta hai jele ka uya tsa ma tsing a Sodom mme monna ya kileng a nyuluwa o ne a pile tente mokokotlo wa hai mo sara ana le teng
mme
ya
you
sing Abraham wale Abraham ya bona dinele Abraham le tsatsi pile ho mo empa a kopana le pona mme morena a mulela are le ka fetula le tsela hao mme morena ke eno ka bo yena ka sebopego sa motho a ja mme a enwa le yena gore abraham mosadi wa gago sara o kae sarrah e seng sarra a re o ka tenteng ka mora gago gore ke tao etela o latela thepiso yaka ya dilemong tse masomabadi a metse metlhano tse e fetileng mme sara yaka wa
itshela
a re sara o tsheile ka tenteng nakong eo a re dintho tsena di ka ba jalo jwang Now, na le taba e ka sitya modimo le ya bona letho chemo hai Jale o itse Jesu o tshepisitse yena mora motho e le lentswe na le dumela hono o tla tla matsatsing a qetelo mme o tla itshenola nakong eo lefatshe le neng le tshwana le Sodoma le Gomora le a dumela go lokile e di reetsa thapelo e le nngwe ba bangwe ba lona ka ntle mono le rapele mme le bone ga e ba mora motho e sa le yena maabane ka jeno le ka o sa feleng
Say, Lord, the man don't know
what I'm saying. Iring, Morena, Munna, your hands, Tibi, Impakia, Tiba, Saluena, or Banica, General Causa, Philip, Libon, Haiba, Alabula,
yes, sir.
Emung Had, Jelly Pamis and the Thoughts, I don't know much to fail.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now.
Kamuraka, Kimwana, Watuka, Juale Kabakala Febi.
It's a little girl. You're from out of town.
Utswa ka ntle ho motse. Nana ona le botlhata ba mala.
It did.
O ne a ena le bona.
Dumela
fela. Ke na ke sona se wa itse o tla se etsa. A ke so bone motho e go pilong ba. Modimo le ho dimo o tsiba seo.
This man here.
Munna ena mona o shebala le mata mme a pitse hantle. Impa le bona sepitseo ka o dima hae mono ho ho bolela hore ha modimo o sa mothusi a keke aba mona na go etelele
got cancer then your lung
una le mo feet o le tshwafong la hao
now the son of man is here
ga le mora motho te mona una le morwalo pele nya hae ba ke sa moshanyana e monyinyane mwana e monyinyane na o ne paetse wa dumela modimo a ka mpolela ho phose ka ngwana e a ka gona o na le ho idibana ho nyane ho ka mogwa wa sethwata o sa tswa tshwara ke se seng ha u ke hantle o seng hona mina o dumela hore o tla phila o be ho di se mo shanyana e ne o tla itukela
Charlie
Cox o kae mo ateng o kae mo ateng Charlie o kae mo ateng ke ne ke ho botsa ba o teng mosimbona Odimo mona Charlie Gary ukamo uten Larry na uten mona senyana wa hae munyanyana una tshwere ke yona ntwe eo yona ntwe eo hanke ukai Larry kokwana mututu eh kienwa senyana eno mona una tshwere ke yona ntwe eo tatai le mike mutswalle e mutle waka le monte pitileng ha kina kile tas mona mme mushanyana eno una tshwara ke ibana ho a getu me a gawe ine le sethwata ka se tshwara ho mushanyana e munyanyane ho kopa modimo ho se o mo fodisa ha e so tshwara ke se seng ha e sa ke ntatae e mai o dutse mona kae kae mme mushanyana e munyanyane ke yenwa ka bo yena ke rena wa dumela monghadi ke ya lebo aleri wa dumela monghadi a modimo a le ho dimo a o abele yona ntwe eo mme o philele ho disa ngwana modimo a tshonelo fatse a re lapele modimo o rate ha mothusi ke rapela hore mo ha wa ha o le reko di be o dima hae lo mo tshonelo fatse le bitso la Jesu ke la morao Louisiana jwale ka thabo re sa modimo ka yena
Oh yeah, you're from Louisiana.
Oh yeah,
well, I was around Lake Charles.
We're not Louisiana, Italy. We're not Lake Charles.
See, I catch your thoughts now.
That's what I'm here to tell you, not Joel.
Praise be to God.
Oh, boy, what do you?
Well, you're asking for a good thing.
Ante, unse ukupa yantu emulim.
Ubata
ufmana lesiya. Use ukile wabale bana, bana ba malo impa ubata emung hape. Modimo lo ho dimo a o fe yona gaitse diaka.
Ke ho
kwane ke batla ho bea matso fela. Modimo ra ke a fa mo sa di takatso ya pili ya hae. O ba kitaba e tshwane le hang. Le di tsona Jesu. Amen.
Go have the child.
Nale e ya o fumane ngwana.
God is a good God. Modimo ke
modimo
lo
kile. Nale di mela ho.
He knows all that we have need of.
O se ba tso tse o ri di hloka. O hlokomela tlhoko yengwe le yengwe ya rona ha e ba re dumela.
He said, if thou canst believe.
We say, how did you make?
I shook your hand.
I don't remember what was that somewhere. I shook your hand.
I don't just exactly remember.
But we shook your hand.
Today somewhere, I don't know where it was at. But that's not what we're here to talk about.
Impasses back, I say, you're
here to talk about or to pray for somebody else. You're here to talk about or to pray for somebody else.
That's right. Ke rapele motho ya itseng ke hanne
He isn't here. In Georgia.
Ayo mona ukwana Georgia wakulu.
Akuli pela na me impa moyeng wakula
motswala. Udumela modimo tla hlokomela sena ka oba uile wa Emma sebakeng sa hai. Wetsa jwalo tlokwano me rapele mmo.
Dear God, grant this man the desire of his heart.
Udimo rate han. Abela munna eno takatswa pilu ya hai. Ate aye me akile munna eno allela modimo. Ibitsela Jesu ke aikopa. Amen. Modimo a tsana lfatso swa bilaela. Dumela ka pelo yo hle ya hao.
How do you do?
O pela joang? Ese mo ra tsana na ba le tsola hao go tshika le tsola hao na kong eo. Hao no ntsha le tsola hao. Ke ne ke hlokometse ntho ye nngwe. Ene le siriti se le rotu haholo, mme se le setso. Ke lona le baka ke a tseba hola ka tsona le tsola hao. Ke ne ke tla fumana ho le jwalo wa bona. Empa ke mo fetse.
You believe that God's able to move it?
Wa dumela modimo gona ho sutisa?
On your breast, left side.
O le tsweleng la hao le hlakore ne le tsiane. O batla ho fetela Carolina mme o rorisile morena ka o phekola ha o batle. O bona seo ke se bolelang a re rapeleng. Modimo o ratehang ka lebitso la Jesu Kriste, yena ya leng teng jwale, bana ba ja bohobe ba Modimo, a ngwana eno le yena a ke a thabele tumelo, bohobe ba Modimo bo a mo fang bona jwale bakeng sa pholisi ya hae, a ke a tsamaye mme a phekolwe lebitsong la Jesu. Amen. Modimo a hlonolofatse moena, dumela ka pelo yohle ya hao. O phela jwang?
This is a wonderful time.
Na sina kwe baba tsiang e ka hlollo e dila fela o dima batho.
Maybe sound like e ka yutswa la
diferentsa ka jole ka ntho e ri.
It's making a noise like.
Wetsa le rata fela le kang. Jwalo le ya bona?
It's children's bread.
Ke bo hobe ba bana.
It's yours.
Le ya bona ke ba lona, ke ba ke nsa lona, ha se ba ke nsa. Ke ba ke nsa lo. Ke le boela ho lo hantle na go nya jwale ha ke ke pitse hantle ya ka mo ke tsebang empa ke bohobe bakeng sa ka le nna na go e o ke bohlokang ke bohobe bakeng sa lona ke bohobe e se ka lolo na ba sa kuli inyolo la dipelo tsa rona ka pela modimo.
This is exactly in season what he said he would do.
Ya ba ena se itse ke hantle so a itseng o tla sietsa
mme ka le ka ho bile mantsi a Sodoma
ho tla ba jwalo le ho tla mo ramotu ha mo ramotu a tla senola ya bona.
Behold, I send you Elijah the prophet.
Mi bona ke le romela un profeta Elia pele ho letsatsile ho le tsabela morena. O tla khutisa dipelo tsa batho ho ntate. Le ya bona? Le ya bona?
And then the righteous
ba ba lukile ba tsa mahodima ba khopo melora. Ba tla tshwala ka sibupi. Le ya bona? Le fatse le tla ba jwalo. Re ya bona e tla tshulwa kwana. Mi manya a strate se tshisang a tla hasana bo phare ba le fatse. Mi mahodimo a tla tukiswa ke mollo.
O rock of ages, have mercy on me now.
Oh, lifika la mengwa hang khauhele jwalo le mohlangwe. O phela jwang?
Well, one thing you have.
Ntho e lengwe, o na le bothata ba malaiti. Bothata ba bosadi. O na le ntho tse ding, o tshwere ke inerefe, ke yona fela nako eo ya o tshwara ke inerefe. Mathata a mifuta yohle.
But you have a desire too.
Empa ona le takatso hape ke o amoela moya o halang ke hantle ke seo e leng sona. Na wa dumela gore na o ipoletse ntho e nngwe le e nngwe. Wa dumela gan ka beya matsogo a ka godima gago mme ka kopa modimo o etsa moya halang o tlatla. O dumela taba eo a re rapela. Modimo o rateang ke beya matsogo a ka godima mosadi eno ka mokgwa wa boapostola le o kopa gore a amoele kolobetso ya moya o halalelang.
In the name of Jesus.
Kali bitola Jesu Kriste a kyao amhele. Amen.
Undare belongs to you. Sure.
O se bela le hono kiwa hao wa bona kiwa hao ke bohobe ba bana. O bile le maikutlo a makatsa ha ke ne ke re bothata ba busadi na ha o jwale go ba ke se ono ina le sona le wena.
I believe you're going to be all right now.
Jwale wa dumela o tla itukela jwale ya o ntse o leboa morena.
How do you do? You believe with all your
O phela jwang? O dumela ka pelo yohle ya hao. Wa dimela tabuela o khona ho ja jole ka ha uno o tloetse khale. Lo tila ya me ore ya o lebo a murena ke a dumela.
The presence of the Lord.
Bo temba murena. Wa dumela botata bo ba mokokotlo bo tla o lisa ne o tla phela hantle. Ke ya fela o ntsore ke a o lebo modimo o rate hang me modimo tla o tla fana ka yona. O dumela hore o ka phela hantle murena o tla o phidisa ne o ke tswa ba le arthritis. ube o phile mme o atle mmili o dumela seo ya ntse o molebowa o re morena ke e amogela ka pele yotlhe yaka mme ke a e dumela lona botlhe ntle mono le dumela eng ka yona wena gantle mona beya letsoo la gago duma mosadi yane ya dutseng pele gago mono mmolele gore methape ya gae ya varicose le arthritis di tla motlogela ga modimo a o tlhonolofatse o dumela gore o tla phela jale ya gae mme modimo a o tlhonolofatse ke na leetong la gago mme o re ke a o leboa morena jesu o phela jwang oa dumela bothata ba bosadi bo tla o lesa le wena le ore o tla phela ya mme o re ke a o leboa morena gele banna banna
se
ba lebitso la gago ke ne ke tlwaetse go ga ke ne ke alosa kereke ya baptist totten ga itse digela totten o tshwengwa ke bothata ba mokokotlo jwale o tla itukela oa dumela gore o tla o phekola o gopola sa ile sa etsela tlase bone kerekeng ya baptist ya milltown dilemong tse e fetileng e sa le ona modimo o leka jeno modimo a o tlhonolofatse ga itse diaka
george right
o kae mo o teng oa gopola gele ka mo oa dumela ga nka beya matsoo a ka fela godima gago ka tlotso ena o dumela gore o tla phekola tlokwano ka lebitso la jesu kreste a ke a fodiswe amen e ba le tumelo
che
na le dumela ka pelo tsotlhe tsa lona
now
jale ka mo ntho e godisa megopolo ya gale gantle ka teng o bona mofumadi eo a ke gopole lebitso la gae le jale empa ke totten totten ke hantle
Oh yes, her daughter was
Oh, eh, moradi wa hae ne le Betty ke hantle a ho.
Don't think I'm
Yesu ho bolo ra ke dikelelo ntaka ke batla ha nyane le a tsiba ho batla ho. Ha ke bona ho hlalosa empa botlhata ba ba mokokotlo buile mofumahadi. Ya o rodise morena me o re ke a o leboa morena. Wa dumela ho thata ba pilo botla itukela lwena. Ya fela o nyaka le me o re ke a o leboa morena Jesu me o idumele ke hantle. E ba le tumelo jwale o sebela ele. Lo mofumahadi.
You believe with all your heart.
You have many things on you. You have many things on you. O dumela modimo gore o tla o phekola ke gantle ya fela o nyakaletse ke yena ya etsang gore o ikutlwe jwalo leboa morena modimo a o tlhonolofatse gaitsedi hela mora wa dumela modimo a ka fodisa dinerefe tsa ngwana eo mme wa mo phedisa wa e dumela ke gantle hela wa mphato a nke ke tsukitle letsoo la gago modimo o rate yang tlosa ntho eo empi o mošanyana enwa mme a be a phela a boele setlwaeding le bitsong la jesu amen modimo a o tlhonolofatse moena o dumela seo ga o jwale mme o iphelele o se belaele go gang o monyenyane gagolo ka ba le bothata ba pelo oa dumela gore modimo o tla o phekola ya ore ya o leboa morena ka o mphodisa oa dumela modimo o tla fodisa bothata ba mala mme a o phekole tsela pele o nyakalele mme o re ke a o leboa morena e santse e le modimo ne a ga jwalo ntho e lengwe fela e le loketseng o etsa ke o dumela fela nago ga o a loka
You believe the Son of Man in the last days?
Na le dumela ho mora motho matsatsing a qetelo. Hona le ntho e tsaetse mona mitsing e mmalo a fitileng, me a ke khone. Ho le ka ho fumana mo e leng teng, motho e mong o bile le tumelo, me a tsa ntho engwe. Ka ba motho mong ke tla fumana sonta se tlang, ka ba ke khona. Na le ke ho ha.
Got your hand up.
O phamise le tsola hao na wa dumela hore modimo aka fodisa bothata bao ba pilo ho phekola ho fodisa moradi wa hao ka ntle mono ka wa dumela mofumadi nef wa dumela hore modimo leonef ha ke o tsebe empa ke wena o na le bothata ba pilo mme moradi wa hao o na le bothata ba phio wa dumela o tla itukela dumela ya hao ya ho pholosa dumela ka pelo yohle ya hao
You back there in the pool standing
Wena murao mo ka haraletsa we me mo murao mono ka bothata ba mala Jesu Kristo wa ophekula
You believe He's the same
Isa le ena ma bani ka jene ka o sa feli
Let's lay our hands over on each other now
Are be ane ma tso ho di mo jwale
Oh think of the hour where we're
Oh na hana nka hora every lengwe yona na hana nka nako na hana ngore re ka pela sepato sona sena sa Jesu Kriste murao mo di mo
O tsebise o etsa sena matsatsi a qetelo. Le ile matsoa o di madisa ka tikutse na. Dear God, I pray that you'll bless.
Modimo rate yang ke rapela hore o tlo hlona lo fatse di saka tikutse na position ya mebele ya batho ka lebitso la Jesu Kriste.
Jwale le sabene matsoa o di mo
emole emongwa lona di ditho tsa mmele wa Kriste.
The same Holy Spirit
wana moya halang o tshediseng o tsenela merero ya pelo le o sebetsa dintho tsena o kaholo le karolo ya hae mme ke karolo ya lona jalo o boletse sena metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke ena bao ke lona ga ba beya matsogo godima ba kulang ba tla fola jalo o se dithapelele rapelela e o mmeileng matsogo godimo goba ba o rapelela.
Now let's pray together.
And may there not be a feeble person. Re sa emeteng hape moina ka rata ya gaitse ke bona mo o leke moya wa halla modimo hantle mona yona ntho eo re buileng ka yo.
Dear Jesus,
Jesu ya rate hang re elelwa boteng ba hao.
You brought that little baby.
O ile wa tshosetsa leseanyana leo bophelong tsatsi le leng ho ba leswe ka thapelo ya tumelo. Modimo wa rate hang ho na le bongata bo re sakang ra bo fitlhela ho bona mona nako ya fitlha empa ba beyane matsogo godimo ke badumedi re dutse ka pela sefatlhego sa morena Jesu Kreste ya tshwileng bafu yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Satane o hlotse, Jesu Kreste o hlotse.
He rose from the
dead. Utuile ba fung. Mme o eme hara rona phirimane ena o netefatsa molaetsa ona mo matsatsi a tatelo fa bathumbana.
In the name of Jesus Christ, in my name they shall cast out devils, and you are cast out in the name of Jesus Christ. Leave this congregation.
Jesus Christ, to apute unyena. Emu liemu waluna ya amuelam police ya hai. Aeme kama utua hai. Motiemu liemu ya amuelam police ya hai. Ema kama utua hau. Pamise matua hau juale mi umurorise. Ya amuela police ya kajuale. Irin juale homu timu. Ya amuela police ya kajuale. Yes, I live in a mobile in the house of feeling Christ.
I now believe. Help thou my unbelief.
Would you two say, Joala, who should you mend the heart?
Amen. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Don't you are mororiseng he motie mo le mong ka matso a lona a phaming rorisa nyena mwena a satla kwano hore thalane.